ChizzyMidunda.com.
Ili hapa kwa machizi boti, wanopenda muziki, wanopiga saluti.
Wawati wa bongo,
ongeza kidongo sijasikia.
Wa bongo,
Manika real, ni manika flani. No snitch or this baka na ito fani. Wadini beba, wapo kibampani. Laki kobla, na makundi kundi flani. So siunge, so we nangu, so we nyunge. Zinguwa, wana kucheza shia likombe. Bange, kichwani kokombe. Kita jingeli, welcome to bonge. Kama una piskari, na mchuchu mkari. Etia na simkari, ya kwako yo. Kila kama una dilikari, una mchongo mkari. Nataka shokari, sipo bro. No matter what, wabongo tunaishi kibisha ni no matter what. Wasije kujikombe na sisi ni no matter what. Jibu wana baki no na kajini. Sio flow, sio do, sio show man. Sio for now, tumebaki two man. We are two man. That's so fun. Ukiji mix na kupa uchole. Kini tia doa na kutia dole. Boy King toke ya Tandale. Na roundi hii kichupa kwa fole. Wanakuja kwa pupa miso fari. Kitakacho wakuta titi chari. Vina vikari. Nina wanangu tumetoka mbali. So sionge, masa wanangu so wanyonge. Jisinguwa, wanakucheze shia vikombe. Bange, harafu kichwani kopombe. Kita jingeli, welcome to bonge. Rastafari ya ni from damu empire.
Asa najitaji Rasta kata una dread ndugu yangu.
Rasta imani, so kuwa na dread kichwani. Embo achia mdundo tondoke hapo.
Na uvi epi blaz?
Ya, yeah.
Wa bongo.
Shemdo asela sijasikia.
ChizzyMidunda.com.